Jemala Succumb is the answer.
Sanditenge oipa, ineyo ndango langula Ndango duta mosi na chole nkwani Usandiloze ndijala, opeza nda tutula Amuna si wako,
kiwe sewe
Nanga banji suja ba
wachuona chika budula
Amuna si wako,
kiwe sewe
Nanga banji suja ba
wachuona chika budula
Kwekwelele kwekwelele
Every time you can be change up your ways. We talk what is around, what a cool and what a to do. Just me and people talk about this thing. How do you do when you rock up this thing? Time to change for the what around. Put a stop it up and have just like that. Every day we talk about this. How do you feel when you rock up this thing? Time to change for the what around. Put a stop it up and have just like that. Many people talk about this thing. How do you feel when I rock up this thing? Time to change for the world around. Put a talk it up and I'm just like a dad.
Wachalala, wachalala, na 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 na. Wachalala, wachalala, na 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 na. Wachalala, wachalala, na 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 na. Wachalala, wachalala, na 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 na.
Amuna si wako,
kiwe sewe.
Bwanji suja ba
wachuona chika budula
Amuna si wako
kiwe sewe
Nanga bwanji suja ba
wachuona chika budula
Kwekwelele kwekwelele
kwekwelele
Kwekwelele kwekwelele
kwekwelele Wachuona chika budula
Zemala.com is the answer.